qaadanaysoon dabtaada ku sii xanaayay dhaxantayga weeshanaysoon sibir dhawaad ii jeclay dhaxaad igu dhaadanaysoon dabtaada ku sii xanaayay dhaxantayga weeshanaysoon sibir dhawaad ii jeclay hadduu ii sii dhammaaday
Taste it. You're gonna wire kiss.